Ha, si uwanza na maombi of course. Sifa akosti, Yesu ndo boss. Na tukosi, tunajua sauce. Shetani machozi, machozi by force. Haya basi, na si lazima shash. We kuja church, kila Sunday ni bash. Hatuna haraka mzee, hatuna rush. Na hatuna pressure, hash baby hash.
Ni mbaya kabisa, nani ya kanisa. Nasababisha, nani ya nabisha. Atotomisa, antatanisha. By grace, we are here setting a deserve. Manze ni God, wange njifana bad. Isi popa ni word, na is blood. Guy, boy, bila God ingekuwa very bad. Yeah, watu wazitoke, hakuna kutundora. Volume maintain, hakuna kupunguza. Kuboeka, ndio vitu napuuza. Usi my neighbor, hakuna kuunguza. Hakuna invoice, ngoji kualikwa. Kani kudansi ya gold, siogopi kuanikwa. Gospel tamu imepikwa tukondit ni ndani mtadhani
kila siku ni kirau. Napiga devotion, natambua mafuta na sio lotion. Blessings and blessings, that's my portion. Na niko surrounded, approach with some caution. Tuko na sting up, game game. Na tuko solo ka Daniel kwa denden. Atuna ukatun, Ben 10. Na tuko na power, na si Kenjen.
Chachisha, chachisha, bora ni style za kanisa.